exclusive to Zayda Hype Mag.
Yeah. Bless Junior. I thank God.
Nala fwaya fwaya, nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyo,
mwalishi wafyo.
Nala fwaya fwaya,
nala fwaya,
nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyo,
mwalishi wafyo.
Nala fwaya fwaya,
nala fwaya,
nala yesha yesha, teti mbelele Shiva fionse
Kansen Kabila Mumweo wandi Tatan Kabila Ukute mwa kwenu Tatan Kabila Amapalo yenu Tatan Kabila Ichebo chenu Tatan Kabila Ubufumu wenu Tatan Kabila Insansa shenu Tatan Kabila Amaka yenu Tatani mwe Mweba mpala Tatani mwe Mweba nsunga Tatani mwe Mweba mpela, tatani mwe, mweba ntemwa, tatani mwe, mweba mfwika. So
nala fwaya fwaya, nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyo,
mwalishi wafyo.
Nala fwaya fwaya,
nala fwaya,
nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyo. Nala fwaya fwaya,
nala fwaya,
nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyonse.
Palupwa lwandi nkabila imwe, pachupo chandi nkabila imwe, pabana bandi nkabila imwe, panchito yandi nkabila imwe, mukwenda kwandi nkabila imwe, mukwikala kwandi nkabila imwe. Nangu fya kosa nkabila imwe, nangu vankana nkabila imwe, nangu vampata nkabila imwe, nangu vanchuka nkabila imwe. Nimwe mweka, mwe vantemwa, nimwe mweka, mwe vantemwa.
Nala fwaya fwaya, nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyo,
mwalishi wafyo.
Nala fwaya fwaya,
nala fwaya,
nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyo,
mwalishi wafyo.
Nala fwaya fwaya,
nala fwaya,
nala yesha yesha, teti mbelele numa yawe, mwalishi wafyo.
Nala fwaya fwaya, nala yesha fionse, nala fwaya fwaya, teti mbwelele numa yawe.
Exclusive to Zayda Hype Mag.